Tuele o faa amao ni mai ele malo tele le toe a sia o le fuafuanga na faye le leiba ai o se ei le foe o le malo tele. I se no fuanga sai sai le atunu o me leisia. I le tae ona leila na feilo a ye le pale mia Malcolm Turnbull ma le pale mia o me leisia Najib Razak i se talanoanga faa sama sama noa ai o awa yatu ta ita iwa atunu o elua i le fono tanga le APEC i Peru. Na lipo tio mai o mata upu na talanoaina o fefata wa inga le pui puinga, sasa e te tonu, malevasa le South China Sea, lea olo o fevaa iai, ia nisi o atunuu, malea tunuu o saina. Ae, ise taumatenga pēna o fiai maletoe a sia o le mata upu ise nofuanga sai sai Malaysia. Nasa unu o le minister fe malanga Inga Peter Dutton ili Sky News, ele o yei se faamuamua le malo ile a mata upu. Paule faamuamua, olo yei le taiminei, ole ave seo a inga matamaiti, mai le nofuanga sai sai na ro. Le minister fe malanga inga, Peter Dutton.
I think we're more prudent to have discussions behind the scenes, make announcements in due course, but our absolute desire, having got all of the children out of detention on the mainland and closed those 17 detention centres, is to get women and children family units off Nauru as a priority, and then the remaining people off Nauru and Manus, if that's possible, and that's what we're working toward.
Le minister fe malanga Inga Peter Dutton. Ai ata unu se fuafuanga po o se malienga e whaavaya ina ai se nofuanga sai sai i Malaysia. Na sa unua le suite i tae o le tubangai, ma le leiba, Tania Plipasek. Ua tatawai le malo tele ma le so o whaata singa, o na whaato ese i le leiba, o na o le tulanga na te te e ai, ma le ta unu uai le whaamoe moe lava le nei i se nofuanga sai sai i Malaysia. I le taimina fuafuaina i le whainga malo o le leiba, Julia Gillard.
All those people who voted against Malaysia as a country for resettlement when Labor was in government should explain why they did it. It shows a degree of cynicism and unfitness for government.
Le sui te Labor, Tania Plipasek.